Mighty God. Amen, amen.
Amen.
Glossy, God has anointed you this morning. Wow, praise God.
Glossy, Mungu amekupaka mafuta siku ya leo, Mungu asifiwe.
I believe God has three words for you this morning, and I feel blessed to be able to bring them to you.
Na fimini Mungu ana mambo matatu juu yako siku ya leo na mimi nasikia na barikiwa kuletea nazo.
So I ask for your prayers as I preach that God will speak.
Naomba uniendelee kuniombea hivyo naendelea kuhubiri.
As I was preparing for today, three different passages kept coming to mind and I couldn't figure out how they fit together.
Na wakati nilikuwa nikiandaa neno siku ya leo, maneno matatu nilikujia na siku ya leo namna gani niziandaa.
I was like, God, how does this fit?
Kwa sababu Mungu alisababisha ziambatane.
And when I understood, God gave me a picture of who would be here, I understood how they fit.
Na nikaelewa picha gani itakuwa nayo.
So you are here today because this word is for you.
Na huko hapa leo kwa sababu hiyo neno ni kwa ajili yako.
And so we need to be receptive to hear what God has for us today.
Na lazima tuandaliwe kusikia yale ambayo Mungu ametuandalia siku ya leo.
So we're reading from the Bible, from the book of Acts, the first chapter.
Tutasoma katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza.
It'll be verses 7 through 9.
Na itakuwa mstari wa 7 mpaka wa 9.
Could we read it in Swahili first?
You can read in English first.
English first, okay. He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth."
Amen.
After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Praise God.
Amen. Kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka wa 9. Mstari wa 7 Biblia inasema ya kwamba akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe." Mstari wa 8. "Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyuhudi wote na Samaria na hata mwisho wa dunia." Mstari wa 9. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Amen.
Amen. Amen. Praise God. It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority.
Lakini hamtapokea nguvu sio kwenu kujua siku ama majira ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yenu.
It is not for us to know the dates or the times that God has set on his authority.
Sio kwetu kujua siku ama majira ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu.
I don't know about you, but sometimes I get tired of waiting.
Na sijui kwa ajili yako, pengine saa zingine mimi nachoka kungoja.
Sometimes I get tired of waiting for God to fulfill God's promises.
Na saa zingine mimi nachoka kungojea Mungu atekeleze mapenzi yake.
And so sometimes I try to take things into my own hands and try to make them happen.
Na saa zingine natafuta kujaribu kufanya mambo peke yangu.
But it doesn't work that way.
Lakini haifanyiki hivyo.
We have promises we hold on to, and sometimes we want to make them happen, but if we try, it'll be like beating against the wall.
Now, tunahizo ahadi ambazo tunajaribu kufanikisha, lakini tunapojaribu hazifanyiki jinsi tunafikiria.
We get tired and we get exhausted and we wonder, God, why aren't you answering my prayer?
Tunachoka, tunashushwa moyo, tunazauliza Mungu kwa nini hujajibu maombi yangu?
Because we're not willing to wait for God's time and his purposes.
Na kwa kusubiria mapenzi ya Mungu na nyakati za Mungu.
In 2 Corinthians, we are told that God is not like us humans. He doesn't say yes then no and change his mind.
Na Mungu sio kama binadamu, haseme yes ama no na abadilishe mawazo yake, hapana.
When God says yes, God says yes.
Wakati Mungu anasema yes ni yes.
And we're to say amen.
Na wasema na mkofi ndio utasema amen.
Now I don't know how amen translates into Swahili, but in English, the English version is so be it, God.
Na sijui namna gani emene inatafsiriwa kwa Kiswahili, lakini emene kwa Kiingereza nasema kwamba iwe na iwe hivyo.
And in English when we say amen, we're saying I agree with you God, let your will be done.
Na ukisema amen kwa Kiingereza unasema ya kwamba mimi nakubaliana na wewe Mungu, acha mapenzi yako ifanyike.
So as we wait for those promises that God has whispered in our ear, as we wait for those promises we have knelt down and we have cried out to God about.
Na tunaposubiria hizo ahadi ambazo tumemulilia Mungu.
As we wait for those promises or we feel like we just keep running into this door and something keeps blocking us.
Na tunajaribu kufuatilia hizo ahadi za Mungu lakini kuna vitu ambavyo vinatuzuia.
We must remember those promises are from God.
Na ukumbuke kwamba ahadi ambazo kwa leo zinatoka kwa Mungu.
And God says yes.
Na Mungu amesema yes.
And we say amen.
Na sisi tunasema amen.
Amen.
So we don't know the day, we don't know the hour that God's yes will come to pass, but we know it will.
Hatujua siku, hatujua wakati ambao Mungu atakuja kutimiza.
And so I don't know what you're crying out to God about right now.
Na mimi sijui ni gani ambao unamlilia Mungu asubuhi ya leo.
And I don't know who in this room this message is for.
Na mimi sijui hii leo kwa ajili ya nani siku ya leo.
But I want you to know if God has said he will do it, he will do it.
Lakini nataka ujue kwamba Mungu akisema atatenda, atatenda.
Yes, and so when we wait, we say amen.
Amen.
Now let's look at the next part of that passage.
Acha tutafute nafasi nyingine ya hiyo neno.
Next part says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you.
Lakini mstari wa 8 unasema kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
Nani mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na mwisho wa dunia.
Later in 2 Corinthians it says we're not supposed to view everyone from a worldly perspective, but we're supposed to view the world from God's perspective.
Na hata katika Matendo ya Mitume katika Wakorintho wa pili Biblia inasema ya kwamba tusione ulimwengu kulingana na hali ambayo tunaiona, lakini tuangalie ulimwengu kulingana na jinsi Mungu anaiona.
And God's perspective is a perspective of reconciliation.
Na katika maono ya Mungu ni maono ya kuweka pamoja.
Of making that which is broken whole again.
Na ni maonani ya kurejesha yale ambayo yaliharibika Mungu anatia pamoja.
You all have already received the power of the Holy Spirit.
Na nyinyi wote hapa mna nguvu ya Roho Mtakatifu.
You have already received the power of the Holy Spirit.
Mmepokea nguvu ya Roho Mtakatifu.
And so when we look at the world and we interact with our coworkers, our boss, our children.
Ukiangalia ulimwengu namna gani tunafanya kazi na mabosi wetu, watoto wetu.
The Holy Spirit gives eyes to see as Christ would.
Na Roho Mtakatifu atakupatia macho ya kuona kama vile Yesu anataka.
To see that we're all sinners. We're all broken.
Sote ni watu wa dhambi, sote tumeshushwa moyo.
But Christ has the power to heal.
Lakini Yesu ana nguvu ya kuponya.
So that supervisor that's giving you a headache.
Huyo supervisor bana kusumbua.
He or she is a sinner.
Yeye ni mtenda dhambi tu kama wewe.
But Christ can heal your supervisor.
Lakini Mungu anaweza kumponya huyo supervisor wako.
So your child who is wayward and wandering off the path.
Na huyo mtoto wako ambaye njia zake sio nzuri.
He or she's a sinner, but Christ can heal him or her.
Ni mtenda dhambi lakini Mungu anaweza kumponya.
For your friend who says they're a Christian but aren't acting like a Christian.
Na huyo ndo rafiki yako ambaye anasema ni Mkristo lakini hatende kama vile Mkristo.
Through God's lens we know they're a sinner. That a savior Jesus can save.
Na Mungu anachoka mtenda dhambi na Yesu ambaye ni anaokoa anaweza kumuokoa.
So when you look at this world with the Holy Spirit in us, when you look through God's lenses.
Na tunapoangalia hii ulimwengu, tunapokuwa na Roho Mtakatifu na tuangalia katika hali ya kimungu.
Remember that every person is broken, every person is a sinner and needs Christ Jesus.
Na utaelewa ya kwamba kila mtu ameshushwa moyo, kila mtu amefanya dhambi na kila mtu anahitaji Yesu Kristo.
So this passage tells us first we're supposed to be a witness in Jerusalem.
Na ile neno nasema kwamba sisi lazima tutakuwa mashahidi Jerusalem.
Do you know what Jerusalem is?
Unajua Yerusalemu ni nini?
What is Jerusalem?
Yerusalemu ni nini?
It's what? Our family. Yes. Amen. Our family, our place that we came from. That's Jerusalem. We're supposed to witness first there.
Na Biblia sema kwamba Yerusalemu ni familia yetu. Lazima tukoe mashahidi hapo mahali ambapo tumetoka.
And then we have Judea, the community around us, and we need to be a witness there.
Na tuna Judea. Judea ni hiyo mahali, hiyo environment, hiyo watu ambao tunaishi nao.
And we're not doing it by our own strength, we're doing it by the Holy Spirit's strength and by God's authority.
Na hatufanyi na nguvu yetu. Tunafanya na nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia uwezo wa Mungu.
And then we have Samaria, which is the people near us that are different from us.
Na Samaria iko hapo. Samaria ni watu ambao wako karibu na sisi lakini wako tofauti na sisi.
Who are the people you interact with that are different from you?
Na ni watu gani ambao unaongea nao lakini wale watu ni tofauti na wewe?
God has you in their life for a reason.
Mungu amekuleta katika maisha yao na sababu.
God has equipped you with the Holy Spirit so you can witness to them.
Na Mungu amekupatia Roho Mtakatifu ila wewe kuwe mshahidi kwa wale watu.
Amen. And then we're supposed to be witness to the ends of the earth.
Na mwisho tutaenda kutoa ushuhuda kwa ulimwengu wote.
Amen.
You've come to the ends of the earth.
Ulikuja mwisho wa ulimwengu.
But God still has farther for you to go. So you've come to the ends of the earth, but God has farther for you to reach.
Na umekuja ni kama vile mwisho wa ulimwengu lakini Mungu anapenda uende zaidi hapo.
Every person we interact with is an appointment from God.
Na kila mtu ambaye unazungumza naye ni Mungu ndio amepanga.
And so we need to not view the world from a worldly perspective but from God's perspective. God wants to reconcile his relationship with every single person you meet.
Usione ulimwengu kama vile unaiona wewe mwenyewe na macho yako. Angalia ulimwengu katika hali ya kimungu. Mungu anapenda uwe kuwe na amani na kila mtu ambaye unapatana naye.
But we don't know the time. We don't know when God will bring that person into relationship with Christ, but we know God will work and pull them and draw them, and someday they'll stand up and they'll say, "My coworker told me about Jesus 20 years ago, and today I'm standing on the promises of Christ."
Amen. Atujua wakati atujua majira ambayo Mungu anafanya kazi. Lakini wewe fanya tu mapenzi ya Mungu. Wewe mtu ambaye unazungumza naye, unamwambia habari ya Yesu Kristo. Pengine baada ya miaka 10, baada ya miaka ngapi, anasema, huyo mfanya kazi tukofanya naye kazi ananiambia kuhusu Yesu Kristo, lazima nimpokee leo."
So don't forget why you're here.
Na usisahau kwa nini uko hapa.
Third message.
Message ya tatu.
After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight.
Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Amen.
Christ is coming back.
Yesu atarudi.
Do you believe that?
Unaamini?
Christ is going to come back.
Yesu anarudi.
Man, I look around at this world and I see the pain and I see the hurt and I'm like, "Jesus, we need you."
Na tunasema kwa Yesu tunamtamani.
Christ is going to come back.
Yesu anarudi.
And whether it's before we die or after we die, he's coming.
Tukufe na ama kama itakuwa kabla tujafa ama baada tulishakufa atakuja.
And maybe we get there before our neighbor, but he's coming.
Unaweza fika huko kabla ya jirani yako lakini jua kwamba atakuja tu.
And we don't know when, we don't know the time, but we know he's coming.
Hatujui siku ama wakati lakini tunajua kwamba atakuja.
So God is a God of yes.
Mungu ni Mungu wa yes.
And we say amen to his yes as we wait and we trust and we know he's coming.
Na anaposema yes sisi tunasema amen kwa ajili ya hiyo yes ya Mungu na tunaamini kwamba anarudi.
Next Sunday is my last Sunday as pastor at New Disciples.
Na Jumapili nao inayokuja ni Jumapili ya mwisho kwa Pastor Stage kuwa pastor katika kanisa letu la New Disciples.
Because I believe God is saying now is the time that he's going to be answering one of the promises in my life.
Na sasa ni muda ambao Mungu amesema kwamba atamjibu ile kitu ambayo alikuwa amemwaidia.
And so I'm taking my step of faith to say yes God I believe.
Na amechukua hatua ya imani kusema kwamba yes Mungu mimi naamini.
But before I step away from this position I want to tell you one more time.
Lakini nataka niwaambie tena.
I believe with all of my heart that the reason you're here in the United States is because we need a revival.
Na mimi naamini kwamba sababu kwa Mungu anawaleta hapa kwa sababu hii nchi inataka uamsho.
I believe for a long time God sent people from the United States to other countries to tell them about Jesus.
Na amini muda mwingi uliopita Mungu amekuwa anatuma watu kutoka maeneo zingine kuhubiria Yesu Kristo.
But I believe people that God's bringing people here from other countries now to lead us back to Christ.
Na amini kwamba Mungu ameleta watu kutoka nchi zingine ila waturudishe tena kwa Kristo.
And I know from the apostle Paul's testimony and I know from my own life that being a witness is hard.
Na kupitia ushuhuda ya Mtume Paulo na kupitia experience ya mwenyewe anajua kwamba kukua mshahidi wa Mungu sio rahisi.
And that we suffer and we're under spiritual attack.
Na tunateseka na lazima tuelewe hizo mateso.
But I want you to persevere and I want you to remember who you are.
Nataka wewe tu ushikilie uvumilie na ujue wewe ni nani.
You are a child of God.
Wewe ni mwana wa Mungu.
You are a follower of Jesus Christ.
Wewe ni mfuasi wa Yesu.
You are filled with the Holy Spirit.
Unajazwa na Roho Mtakatifu.
And you are here in the United States as a missionary.
Na uko hapa Marekani kama vile mpasa injili.
And revival is going to happen here in you.
Na uamsho utatokea hapa Marekani kupitia nyinyi.
God has brought you here to bring revival.
Mungu ameleta hapa ili amlete uamsho.
Don't give up.
Usichoke.
Stay faithful.
Na ubaki mwaminifu.
Don't give up.
Usichoke.
Stay faithful.
Baki mwaminifu.
In Jesus name, amen.
Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus.